Isithombe seshumi neshagalolunye. U-Abraham uthandazela iSodoma. Incwadi kaGenesis ahluko seshumi neshagalombili, sukele vesini yeshumi nesithupha kuye encwadini yeshumi neshagalolunye, ivesi yeshumi amabili nane. Lapha sibona u-Abraham nezithunywa ezintathu. UNkulunkulu wayehlela ukubhubhisa iSodoma neGomora ngoba abantu balapho babenza ukungcola phambi kukaNkulunkulu. Basebelahle uhlelo lukaNkulunkulu olungcwele lobudlelwano phakathi komuntu wesilisa nowesifazane. U-Abraham wakhumbula uLord wayesethi kuNkulunkulu, uzobhubhisa abone nabalungile. Angeke umahluleli nasemhlabeni ahlulele kahle. U-Abraham wancenga uNkulunkulu ukuthi asindise iSodoma. Ekugcineni uNkulunkulu wathi ubengeke ayibhubhise iSodoma ukube bekunabantu abayishumi akade benza umsebenzi wakhe. Kodwa bekungekho ngisho abayishumi akade bemsebenzele iSodoma. Zathi izithunywa zikaNkulunkulu zifika iSodoma zabona ukonakala kubantu. Ukuphela komuntu owayelungile lapho kwaba kunguLot. Izithunywa zatshela uLot ukuthi yena nomndeni wakhe abaphume baphele eSodoma, bangalinge babheke emuva. UNkulunkulu wathumela umlilo ovela ezulwini waya eSodoma naseGomora, kwathi bonke aboni ababehlala khona babhujiswa bafa. Ngesikhathi uLot nomndeni wakhe sebehamba, unkosikazi wakhe wabheke emuva wase ephenduka isiduli sikaSawuti. U-Abraham wancenga uNkulunkulu ukuthi asindise abalungile. Kwaba uLot namadodakazi akhe amabili kuphela abasinda.